Mu gihe cyo gusoza umwaka henshi wasangaga abaturage bashakisha amafunguro cyangwa ibinyobwa byiza bagatumirana bagasangira bishimira ko umwaka bawushoje amahoro. Kuri iyi nshuro abatuye mu mirenge inyuranye y'akarere ka Bugesera baravuga ko batazabona iminsi mikuru kuko bahuye n'izuba ryangije ibyo bahinze byose bitarera. Ijwi rya Amerika ryagiye mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera. Hari mu masaha abahinzi baba bakiri mu mirima, benshi bagiye batwereka ko ntacyo bazasarura kuko izuba ribateje igihombo gikabije.
Twateye ubunyobwa na teye mirongo itatu y'ubunyobwa nakodesheje, yari irimo ibiro cumi na bitanu minga ibiro cumi na bitanu by'ibishyimbano nakodesheje. Nta kintu namba gihari usibye kugenda tugatoragura tukabizanira nk'ikabirya. Ibi bigori ubona twari twabihingiye rimwe, ubu nabyo tujyamo tukahira, urabona ko ntakwera ntako.
Ibisimba nyine bitangiye kugwara ubusimba nyine no kuma bitewe n'izuba nyine. Ibintu byose byararumbye, haba ibijumba, imigozi iri kuma, haba ibigori nyine biri kuma, nta kintu bari gutera mu butaka nyine ngo kiveyo nyine.
Bahuye n'ubukoko buri hasi mu butaka, imyaka yose barahinga, reka da, bahose haba hagaba harimo ibishyimbo ntabyo. Dore ubu ni ubunyobwa bateyemo, urabona reka da, karagwa rimwe, hari ubugore bwaheze hasi urabibona, hari iki byose byataye imitwe, hazamo ibyo bikoko, abahinzi ibishyimbo bamwe bagenda basubizamo, birongera biyoyoka gutyo, ubu ni imbuga gutyo.
Aba baturage baravuga ko badatabawe, basoza umwaka bari mu bwigunge, barasaba leta kubafashisha ibiribwa.
Turahangayitse kubera ko utekereza ko ibishyimbo kuva imbyumye kubera imvura bizurira.
Twari tugiye kwinjira mu minsi mikuru, nta kintu tuzinjirana, nta na gito, turabyibaza tukabatisa ubukoko. Ko igihe cyajyaga kigera tukinjira mu minsi mikuru, turya ibishyimbo, turya ibirayi, turya ibintu byose byeze, turi gusarura mbega. Ariko ntacyo ni ukwicara gutya, abantu benshi barasuhutse, hajya umugore Mariya hirya aha, abenshi bararyamye kubera inzara. Ni ukuri turaba gutabarizwa leta, twebwe icyo twayibwira nuko rwose abayobozi bagomba kudutabariza bakadufasha nta kindi.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB cyemera ko imvura yaguye nabi muri aya mezi byatumye imyaka yangirika mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu. Umuyobozi wungirije wa RAB ushinzwe ubushakashatsi ku buhinzi Charles Bucago yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko batangiye kuhira mu bice byugarijwe n'izuba.
Burasirazuba niho byari bikomeye cyane, ni naho twashyize imbaraga, twashoboye kugura n'imashini no gufasha no gutegura imiganda yo kuhira hamwe dukoranye n'abaturage. Uturere cyane cyane twari dufite ikibazo ni twa Ngoma, Kayonza, Kirehe, Nyagatare n'igice cya Rwamagana, akarere ka Bugesera. Abategereye ikiyaga twagiye tucukura ibyobo byitwa za damu, hanyuma dutanga na za shitingi, ukagira amamodoka yikorera amazi, nawe akabagemurira amazi agashyira muri ibyo byobo, noneho abaturage bagakoresha utumashini buhira.
Uyu muyobozi kandi yumvikanisha ko usibye ibibazo by'izuba byagaragaye mu turere tumwe na tumwe tw'intara y'Iburasirazuba ndetse n'uduce tw'inkengero z'umujyi wa Kigali, ahandi hasigaye mu gihugu hose nko mu ntara y'Iburengerazuba n'Amajyaruguru baba bagize imvura nziza ku buryo bazahahira utundi duce tutejeje. Bwana Bucago avuga ko nubwo izuba ryavuye ari ryinshi mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu, abaturage badakwiye kugira ubwoba bw'inzara.
Nta nzara izabaho kubera ko twagiye dutanga ni imbuto y'ibihingwa byera vuba, tuvuge nk'imboga, ibishyimbo ahantu hamwe na hamwe n'imigozi y'ibijumba. Muri ayo mezi mu kwa mbere kwa kabiri byinshi muri iyo myaka yatewe bishobora kuba byareze. N'abazagiraho ingaruka, tugira ibigega bya leta tushobora kugoboka abaturage, tuba dufite imyaka yashoboye kuba yarabitswe, noneho tugashobora kugaburira abo baturage bashobora kugira ingaruka z'ibiryo bike, ariko ntisintekereza ko ari benshi cyane.
Muri uku kwezi kwa cumi na kabiri leta yatangiye guha ibiribwa bamwe mu baturage bahuye n'amapfa bo mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Abo leta itarageraho barayisaba kubibuka kugira ngo nabo bazishimane n'abandi mu minsi mikuru isoza umwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.